Hobeye, hobeye Hobeye, hobeye, hobeye Hobeye, hobeye Warsidini ragoro guayle Ragoro guayle Uruguay lota margalena Ota margalena Wartolki ukutir sayo Kutir sayo Warguntane Wargartana gitka utago Gitka utago Wardarar tidawa walsho Tidawa walsho Warhaben kita hantiro Kida hantiro Wardaya idu markana hugud Markana hugud Warguntane garo odio Garo odio Warguntane gadmira sano Gadmira sano Wargudida gadka utago Gadka utago Wargudonka gayeriyo Gayehe diyo Huyo wahwali bawa ayahane Bawa ayahane Huyo wahwali bawa bilahay Bawa bilahay Huyo bilahi Yawa halahu bine Huyo wahwali bawa ayahane Bawa ayahane Huyo ayani yobek simahade Ya bek si mahade Huyo waha ha layla igu ki'i Ola igu ki'i Huyo ado hal haleti aya Haleti aya Huyo ado heba hamra Heba hamra ya Huyo ado la Huyo ado faras hamar kuchoga Fas hamar kuchoga Huyo ado la bago iyo shahale Bago iyo shahale Hobeya, hobeya, hobeya Hobeya, hobeya Huyo bumbayi yo balad shisheye Ya balad shisheye Huyo barizku halko uka bermu Alka u kabermu barnidu halka ay ka biqisho, halka ay ka biqisho, hooyo tolka balagu boqrahay, balagu boqrahay, hooyo kaco aadna baalu doono. Nabaalu doono huyo xiltire xaja aana joogin, xaja aana joogin, huyo tolka ka xilbeeli maayo, xilbeeli maayo, huyo xuma laga waayi maayo. Oh, why, my heart?